drama on the bed.
Kama mtoto uko na soda, hilo penzi lako ishaniloga. Kama bilia takuwa boda, sio maua imependa na boga. Sani kuite bebe mote mananga chetamo bebe angani tupae. Nikuite bebe mote mananga chetamo bebe angani tupae. Mamilioni kupenda wewe machununi, au nitangaze maredioni na kupenda wewe mwingine sioni. Wewe kwangu ni kama mboni, askari ushanishika kipindoni. Mikoko mtumwa we mkoloni, tasema nini wewe moyoni. Sani kuite pepe mothema nangae chetamo pepe